kwanza mirai mia kwanza mi kwanza ukeki sangelewa kelewa 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 mi kwanza smaskoiru dali chai tata upai
emalamu kelewa kukusi I like it. I like it. I like it. I like it. I like it.